SL on the beat.
Oh, I chum nyama.
Hey,
brother Nasir.
Juni boy, akitokeza, ananawirika, kanishangaza, roho ya pasuka, najiuliza. Au malaika kanisawaza, kweli meumbika. Asha nipagawisha, wazaidi sioni. Akilisha nirusha, ni sasa majununi. Akilisha nirusha, hoi majununi. Ndiye yangu maisha, kimkosa siponi. Shaniweza asali tamu ya ladha isoembeza, imenipahamu na kesha kiwaza. Sasa wazimu ndicho nlicho saza. Asha nipagawisha, wazaidi sioni. Akilisha nirusha, misasa majununi. Akilisha